Today is my birthday. Today is my birthday.
Malamoko, keki nyingine tam kutoka ghetto. Tuna moka, tuna blaze kama moto. Tuna boom, tuna tema kama poto.
Limbe, ask
God to bless this vocal. Haha, easy suki zimeseto. Haha, don't grab me loco.
Nika nika naka wimbo, wimbo. Bimbi yaga wango mdembo. Bile tena tuko singo, bingo. Nae tuna dance kwa maringo. Tuka dance na aringo. Warembo wata mewapiga fimbo. Moyoni ameshaweka chimbo. To my birthday haka ndoka wimbo.
Today to my birthday. Tuna celebrate mpaka mone. Today to my birthday. Tuna celebrate mpaka mone. Niko zungu nimevimba bimba. Kandizu mpwa na wachumba chumba. Cheki vile wana yumba yumba. Dime nime kama tuya dimba.
Simbo, to my birthday, haka ndoka wimbo.
Happy